Tu bahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimuje kure.
Nikos,
ndakumva.
Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabariza he mu byukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera Kigali mu Rwanda.
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christina, Nadine Uwamahoro ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi tubagezeho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga, bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero, nimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka. Si ibyo gusa, turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu Nteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda atubwiraho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, nimucikwe n'agace ka 20.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubageze ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ye ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine.
Uratangira udusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka.
Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permis, hanyuma nza kuza nyine mu Rwanda nkatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permis y'inyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntago ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga, ntago cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva. Oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga, bakora impanuka nk'ibisanzwe.
Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute?
Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retroviseur 3, iyi imbere iri mu modoka imbere, n'izindi 2 ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze, no ku mpande zawe. Kubera ko njye mba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso kandi nyine nkabishobora. Si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni inyuma yanjye kuko mba namubonye. Imbere mba ntareba kandi nanone niyo uri nyuma yanjye banakoresheje yandorerwamo imbere nkakubona. Nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka. Ikiza ni ikihe? Turatwara pe. Abapolisi bamwe namwe barabizi kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda, ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permis nyarwanda.
None kugeza ubu ngubu mubona hari izihembogamize mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga?
Ni ibibazo bibiri. Abantu bo baba batekereza kubera ko tumva arahita yibaza ngo n'ubise nibaguye honi. Aho nicyo kintu bitwaza cyica uburenganzira bwacu. Ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda ese aho bimeze gute, mu bindi bihugu bimeze gute. Usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine, ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute. Nicyo kibazo. Ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse. Niba byanditswe kugira ngo babivugurure ushobora gusanga bibaye ihurizo, bakavuga ati oyazwi itegeko n'ukuri meze, ugasanga ni urwitwazo. Bavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva, cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga. Mu by'ukuri guhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta, nta mafaranga biri kubasaba. Umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi. Rero ntago ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu.
Ese si ibyo mategeko uvuga atabemerera kwa mwatwara imodoka? Byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda yo utwaye ubona bimeze bite?
Nta kibazo, kuko polisi zo bo ubwabo barabyumva baratwumva. Hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntago mbyumva neza mu by'ukuri. Arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi, ibintu byose akabikora akabishobora, ni gute yananirwa gutwara imodoka? Icyo cyonyine cyamunanira, nawe ntago yumva impamvu y'ibyo bintu. Kavuga ati rero ubwo uburenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa.
Ukurikije imbogamizi muhura nazo ubona hakwiriye gukorwa iki?
Ni ukugira ngo iryo tegeko rihinduke. Abashinzwe gutanga ziriya permis cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ntibamushidikanyeho ngo ntabwo yashobora gukora ikizamini, uyu nguyu ntabwo yumva ntagashobora gutwara, bakanga kuguha permis. Nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse nta kibazo cyaba gihari, ejo nagenda nkakora bakayimba.
Arakoze cyane Kwizera Clementina, umusemuzi wa Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga. Avuga ko hari igikwiye gukorwa amategeko akavugururwa, nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka, nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ubusanzwe iteka rya Perezida nomero 85/01 ryo kuwa kabiri Nzeri 2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo, mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi, bityo ugasanga bafite ubumuga bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Musorine Eugene, umudepute uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Katumwumve, turagaruka mu kanya.
abafite umuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga, icyo kibazo urakivuga hiki?
Buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategori driving license ntayihari, ariko icyo dushima nuko dufite kategori bahari bafite ubumuga ya driving license. So ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tukanira nabo kureba capacity y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubone. Ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose permit, ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo capacity y'umuntu gukorera permit mu ngingo afite nkeya akifite zamufasha kuba yahabwa iyo license, ariko tari buteze n'ikindi kibazo muri public.
Nonabure ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi ariko biri mu mategeko?
Twamaze kubona politiki, polisi, new polisi yadushyiriweho, mvugamo social protection yo kuzayihuza. Ariko igikurikira iyi new policy nakubwiyemo classification, categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga, ariko apana muri ango ya muganga, ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga bafite ubumuga. Niyo mpamvu Leta yadushyiriyeho politike nshya kugira ngo tuvomemo twamendinge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe. Mu kuza kuyavugurura turagenda twakomplayinga n'izo needs nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose. Haraza kuyongerwamo izi needs zose turimo tuvuga zandikwe, ariko nanone imikorere cyangwa amateka y'uko bikorwa n'izindi nzego, kuko ubumuga ni cross-cutting bikora ubuzima bwose, nta hantu bitakorerwa bitavugirwa. Nabo bakagenda bareba kuri ya polisi, kuri ya mategeko na n'izi bashyize muri ayo mategeko.
Arakoze cyane Depite Musoline Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Aho avuga ko batangira urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakwiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Katunashimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/28/58/1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro cya none, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngira ngugire, tukaba tugeze ku gace ka 20. Katukumve, turagaruka mu kanya.
Dorukana Karisita ashimira mwarimu umupenzi kubakira yamuhaye, ariko ndamwumvisha ko biba bikwiye nubwo umwe ari impunzi ya Mutendera undi akaba umuturage wa Cyanzige, ndetse n'abasaba gutera inkunga Club y'imbyino ya ba Valentine igamije kubiba amahoro mu rubyiruko. Baba barabyemeye sera, nimukurikire umukino.
Ese mama wariye ko ataza kunywa icyayi aragira ngo anyereze? Muhamagare Valentine.
Mama, uri he? Papa aragusiga kandi.
Ni baba we, umukenyero wanjye ni nde wayinitse mu mazi koko?
Ni njyewe.
Ayayayay, wabikoze ari nde wikubwira wa mukobwa yo kuhuka?
Nese kwa ushyize hariya nkagira ngo urashaka ko tufura, nyine nahise nkwinika kugira ngo ntaza kubyibagirwa.
Urampemukiye gusa, niho nari ngiye kujya ku kazi nambaye. Gusa ndambara ikibahubu.
kwari wona ina pants
mvaye umukenyero se ko bawujyana mu birori bawujyana ku kazi
harya ntago nakubwiye
reka ta
babatera nkunga baraza kudusura rero abagore twese twihaye intego yo kuza twabukereye nka president ngomba kugenda nakenye nyine nk'umunya cyanzige kazi maze bagenzi banje nabo bateguye imbyino
ubwo mwizeye ko mubakura agafaranga gatutse mbabari
none
nubundi hari kizere 90%
ubundi se kuki ari mwe bahisemo gusura mama mu cooperative yose arina
batwandikira ibaruwa batubwiye ko bahisemo gusura cooperative yacu yo dusegekana kuri mitako y'abagore ngo kuko twishyize hamwe duturuka ahantu hatandukanye ubwo nyine bashakaga kuvuga twebwe abanyacyanzige abanyamutenderi n'abarwakayuzo ngo kwihuriza hamwe bituma tugira ibitekerezo bitandukanye hakavamo imitako n'imirimbo myiza
ariko nicyo
yewe ndumva imana isubiriza igihe ikanasubiriza rimwe ibibazo byose nanjye naraye mbonye abakiriya nabo ntakekaga
rahira batari babandi batanu mpenzi yaguhaga
byarangiye barenza buda imabo mu nkambi ya rwakayuzo akibo muri mutenderi ndetse nabandi bakibo muri cyanzige yo hirya yegerera rwakayuzo ubu tuvugana ahubwo ejo nzazindukira ku mupaka kujya kuzana indi mari
nuko rwose
cyaganda kugwire rebe
urashaka kunyinza rwose prof
ko turi masayi kiruhuko senda gutinza hari kaso warugiyemo
umva yewe turi mu kiruhuko nyine ngomba kuja kujya nanje
ujyahe ko ndi gusanzwe mu bana birirwa hano bakajya ni mugoroba bataje
hewe guy prof we ibyo byarahindutse kera fisaranu nje kujya byo kujya bimeze neza muri cyanzige
ntiwumva ubwo usigaye uja gusangira nabo ntahamya ko n'imyumvire yawe iza guhinduka biriko biraza
reka reka sinakwitezeye zo muri cyanzige mba nisangira n'abanyamutendere
shahu bagiyucisha make ko baducumbikiye kandi dufise amahoro yose ashoboka twabuze iwacu
uratangiye amasomo yawe
rega ntabwo ari amasomo ariko ndaguha wa mwana we ni inama ndakubwira urabizi ndakuzi kuvukira umwana
ha ndabizi ko nandeze
iwanyu ndabazi bihagije
cyane n'ukuri
ubukire mwari mufise ko ntabwo mugifise ntimwabuteshejwe nabo mwita bene wanyu
gana ziriya ngegera
aramucyanziga arimwe buryo
cya byose byatewe nabo iyo navuga nsanga bahora bashondana nanjye sinari kuba ndi munsi
baduhaye ubuhungiro baduhakaza ubundi mwarimu icyanzige naho nashaka hose naja kugasaba kakama kuko noneho turabyemerewe musaza wawe nakora muri hotel y'icyanzige
kabisa yo ni verite
nawe kandi nurangiza kwiga wemere ko applying aho ariho hose ushaka
prof ibyo tubiriye kutamvangira ngira icyo nshakiraga ndihuta
aha icyo nashaka kukubwira nuko inyuma y'amasomo club de danse iza guhura
ubwo ibyo ni byo wamagarikiye koko prof sinshobora kuyizamo urabize kanigire kujya ahubwo
basupfe kuhagera niyo wahamara iminota 10 gusa uraba imbyino abandi baza kwiga
aha nako ndaza ndanabereka uko uwacu tuvuze ingoma awi c'est une bonne idée
yebaba we mbega icyunzwe
ceceka njya amaboko arikunja kubera umwanya maze nkubitinze nabikunze shawe niba ari uko rebekana fest babitwigishaga bashishikaye sinzi pe
ayoko nicyo twabyigaga dushishikaye
ni ukuri rwose
cyakora tudasize kuri andirimbo yo gukaraga ikibuno twari twava pe cyabara ati uzi
iki se ruga
uzi imwe nakubwiraga ko mu rugo batakwemera kudufasha muri club de danse yacu byabaye impamoda
byagenze bite se
nyine natinyutse ndabibwira kujya mu ntike kujya mpora mbakekera ubusa ariko bari banyirengeje pe
ke none se wowe wafashe uwuhe mwanzuro
nashe ko izi mbyino birazwi
kabisa
nzakomeza nze muri club nkuru uko nshoboye iwacu ntibabimenye kuko babimenye papa yanyirenza da
ruga ni wowe kuzahindura iwanyu
pe nzagerageze
rero ndumva hagarara kuki wiyemeje babimenye batabimenye
yakoze nibyo
hagatabona nari nagize igitekerezo cy'uko club yacu yasanira abantu keka nidushyira hamwe tukongera ubufasha bwa papa mwarimu mupenzi ndetse n'ikigo ntabwo bizatunanira ahubwo mu nk'igitekerezo cyo twaheraho we
ndumva twasanira umunyacyanzige uko ijya kurisha ihera ku rugo ntabwo twakwigisha abo mu nkambi kubana neza udahereye iwanyu niko njye mbyumva ikindi icyo gitekerezo ndagishimye bisajya bidufasha kwerekana imbyino twagiye twiga zitandukanye babonye nk'abanyacyanzige bakubita ingoma z'abanyarwakayuzo bashayaye nk'abanyacyanzige
n'abanyarwa kayuzo bakaraga ikibuno nk'abanyamutendeje.
Nanjye ndabishyigikiye rwose. Ahubwo reka nkandike. Karamu yanjye rihera.
Nduga, usigaye unywa itabi?
Yego, kongiye unywa itabi.
Icyo kibiriti kivuye mu mufuka w'ikabutura yawe ni ikiki?
Ahubwo se kariya gashashi gahinguka ko nta kiki? Dore ibirimo biri kukujuju bahuruga.
Ni peteroli. We, ibi bintu ugendana n'iby'iki?
Tubwire ni ukuri.
Ndafashwe nyine nta kundi.
Urafashwe?
Valentine.
Karama.
Nakubwiye ko abagutejeje ubwo bose nzagutesha umutwe kugeza igihe bicurije.
Ariko nyumvira.
Nyine nari napanze kuza kongeza butike ya Gilbert.
Ngaho da. Rugamba afatanywe ibikoresho byo gutwikisha butike ya Gilbert. Ubusa iherezo rye rizaba irihe mu gihe ategura kujya gusanira umunyacyanze igihe yanateguye gutwikira umunyamutendere? Aho bizamugwa amahoro, naho ubutaha.
Ikanizere ko mwaryowe n'agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, turimo turagana ku musozo. Reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Kristera atugeze ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize. Amakuru y'iminsi Kristera.
Amakuru ni meza, nizere ko namwe mumeze neza.
Yego tumeze neza. Ikaze rero utugeze ubutumwa bakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize.
Urakoze rero bakunzi b'ikiganiro, tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Nabibutsa ko twaganiriye ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu, aho twagarutse ku burenganzira ku mutungo. Aho badukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twababajije cyagiraga kiti: ese mubona hari ingaruka bigira ku abaturage bahabwa imitungo ariko ntibayandikweho? Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati: kutabaha ibyangombwa by'umutungo ni byiza, kuko mu gihe babihawe barazigurisha bagakomeza kuba umutwaro kuri leta. Kudahabwa ibyangombwa ni ukubuzwa uburenganzira busesuye ku mutungo. Naho Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mugambazi yagize ati: abahawe amazu iyo basaba kugira uburenganzira ku mutungo wumva bikwiriye, ariko nanone kutabihabwa bibarinda kuzigurisha. Naho niyo Mukiza Celestin uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati: abahawe imitungo birakwiye ko bayigiraho uburenganzira, bityo nabo bakayibyaza umusaruro, kuko bashobora no kuyitangamo ingwate muri banki bakahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yo kwiteza imbere. Naho Olivier yagize ati: kuba wahabwa inzu ntugire icyangombwa cyayo kikwanditseho biba bibangamye. Dukomereze kuri Clema uherereye Kimironko, aho yagize ati: ubutaka butakwanditseho ntabwo aba ari ubwawe, mu gihe hagizwe ikigiye gukorerwamo nta burenganzira uba ukibufiteho kuko buba butakubaruyeho. Naho Gatete uherereye Rwamagana yagize ati: kugira uburenganzira ku mutungo ni uko uba ukwanditseho, kuko aba ari uwawe byemewe n'amategeko. Bakunzi b'ikiganiro, ubutumwa bwa none tuhiniye aha, ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo.
Arakoze Kristera, ndetse n'abakunzi bacu baba badusangije ibitekerezo byabo ku ngingo tuba twaganiriyeho. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu. Nk'uko mumaze kumenyera rero, tukibagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri. Uyu munsi twaganiriye ku bafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Twumvise ubuhamya bwa Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, aho asaba ko abafite ubumuga bukomatanyije nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Muri iki kiganiro kandi twumvise Depite Musoline Eugene uhagarariye abafite ubumuga mu Nteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda, aho yatubwiye ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga, ku buryo aya mategeko azaba anakubiyemo ibigenderwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Si ibyo gusa, twanumvise agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2/82 cyangwa kuri 07/87/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Shuti bakunzi bacu reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro nge twabanye kuri mikro nitwa Uyisabye Christina Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe na Dino wa Mahoro yarahagarara iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza.
Fatou May.